Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza shuti muduteza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Bwana Philippe Mpayimana wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda, akaba aherutse gushinga ishyaka PPR riharanira iterambere ry'abanyarwanda, kuwa gatandatu ushize yangiwe kugirana ibiganiro n'abanyamakuru. Yari yatumije icyo kiganiro kugira ngo abagaragarize umushinga w'ishyaka rye. Aravuga ko ari ikibazo gikomeye kuko yari yarabimenyesheje ubuyobozi. Mpayimana yashinze ishyaka rye mu mpera z'ukwezi kwa cumi. Mpayimana yamenyekanye ubwo mwaka ushize yatangaje ko agiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Yaje gutsindwa aya matora y'umukuru w'igihugu, aho yabonye amajwi 0.73%. Nyuma yo gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu, Mpayimana yongeye kwiyamamaza ku mwanya w'umudepite mu matora yabaye mu kwezi kwa cyenda. Amatora yarangiye atabonye amajwi amwemerera kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Nkuko nari mbibabwiye ku wa gatandatu, yagerageje kuvuga n'itangazamakuru kugira ngo arigezeho gahunda ye, ariko ntibyamushobokera kuko aho yagombaga gukora icyo kiganiro batamwemereye kugihakorera. Reka twumve uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wari uhari yabibonye.
Murafunze nta kibazo, turabyakiriye, ntabwo dushyiraho ingufu. Ariko niba mudashobora kubwira boss cyangwa manager ngo baze, ahasigaye nimwe tubyandikaho, bivuze yuko mutwangira kwinjira ku buryo mudashobora gusobanura. Uwo wabahaye itegeko kuki ataza ngo dusobanurire impamvu? Arabona turi abayobozi bato cyane ku buryo muri kino gihugu gusuzugura bifite intebe koko.
Bwana Philippe Mpayimana uherutse gushinga ishyaka PPR riharanira iterambere ry'abanyarwanda, aravugana n'abashinzwe umutekano ku kabari Plus 250 kari Kicukiro Sonatibe mu mujyi wa Kigali. N'akabari yari yateganyije kwakiramo abanyamakuru bagezaho umushinga w'ishyaka PPR rishya mu Rwanda. Ahageze mu masaha 5 za mu gitondo yari yatanzeho gahunda yasanze gafunze, abashinzwe umutekano bamukumiranye nabe. Tuhagera na mbere yuko Mpayimana hagera, abashinzwe umutekano batubajije ikitugenza, tubabwira ko tuje gusaba serivisi z'akabari maze batubwira ko katari gukora. Tubajije niba bazi ko umunyapolitiki Mpayimana hafite gahunda n'abanyamakuru, badusubije ko gahunda bayiza ariko ku gihe kitari cyakageze. Aho Mpayimana hagereye yabwiye Ijwi rya Amerika ko yari yakomeje kuvugana n'umuyobozi wa Plus 250 Rukiga, yanga gufata telefone. Bwo n'abarwanashyaka be babarirwaga mu icumi bari baturutse mu mpande zitandukanye bakomeje gusaba uburenganzira bwo kwinjira, ariko abashinzwe umutekano bakabihorera bakababwira ko batanazi n'umuyobozi w'akabari. Baciye amashami y'ibiti biraho babicaye imbere y'akabari kuri kaburimbo.
Ubu rero twebwe ntibitubuze kwishimira yuko twahuye, twari twiteguye kwakira abanyamakuru tukabagezaho umushinga wacu kugira ngo bawugeze ku baturage. Muri make icyo twebwe twagombaga gukora twagikoze.
Nyuma y'igihe Mpayimana na bamwe mu barwanashyaka bagiye kumenyesha sitasiyo ya polisi ya Kicukiro basaba ko bababariza impamvu yishyuye aho gukorera, ku munota wa nyuma bakabakumira. Polisi yabasubije ko itahita ibyinjiramo, ibasaba gutanga ikirego bikazakurikiranwa. Mpayimana nabe bagarutse ku kabari Plus 250 maze atangariza kuri kaburimbo imwe mu migabo n'imigambi y'ishyaka PPR.
Turifuza ko ibihangayikishije abanyarwanda, ibishobora gutuma dusubira inyuma, tubyirinda tugashimangira ibyagezweho kandi tugatera imbere kurushaho. Ishyaka ry'iterambere ry'abanyarwanda rigamije guteza indi ntambwe u Rwanda. Turashaka gukorera abaturage kugira ngo iterambere ritabasiga ngo usange abari mu cyaro barabaririza uko i Kigali hameze uko kaburimbisi. Turashaka gukorera abaturage kugira ngo badasenya iterambere rimaze kugerwaho ngo usange abakene bishwe n'ipfunwe cyangwa se abari mu mahanga batunzwe no gucura imigambi mibisha.
Aha ni naho Mpayimana yeretse abanyamakuru bamwe mu bo yahaye inshingano mu bice by'igihugu. Yarafite impapuro zanditseho imyanya y'ubuyobozi bw'ishyaka agenda ruhabura umwe. Ku musozo w'ibiganiro haje umusaza wari mu ivatiri yambaye nk'uwari muri siporo, avuga ko akuriye kampani y'umutekano EIC irinda kuri plus 250. Yavuze ko yabanje kuvugana n'umuyobozi w'akabari wari imbere adashobora gusohoka, amusubiza ko nta gikorwa cya Mpayimana azi. Nk'umuntu ushinzwe umutekano yasabye ko byaba byiza umuntu wese utahakora akahava kuko yabonaga bamwinjiriye mu nshingano. Ariko umvu ko yabwiye Mpayimana kubiganira avuga ko yagiranye na Rukiga bivuga ko ayobora plus 250.
Hari abantu bari hariya ko bavuga ko banatanze na avance muyifite, kuki mutabemerera kuza kwishyura? Ati twebwe dufite gahunda zindi zabo ntituzizi. Aturetse ko habayeho communication zidasobanuye, ubwo akavuga ati abo bantu ndumva jyewe ndabiteguye cyane cyane njye ko mfite gahunda zanjye.
Mu minsi yashize hakunze kumvikana amashyaka mato yijujutira ko abangamirwa n'ubutegetsi igihe agiye guterana. Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kwishyira hamwe. Iyo miryango ikavuga ko mu Rwanda gutangiza ishyaka rya politiki byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi. Agitangaza ko yatangije ishyaka PPR, Bwana Mpayimana nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko bigoye ariko ko hakiri icyizere. Philippe Mpayimana yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2017 aratsindwa, no ku mwanya w'umudepite uyu mwaka aratsindwa. Hombi yakoraga nk'umukandida wigenga ariyo ntandaro yo gushinga ishyaka. Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Philippe Mpayimana, niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga. Bwana Mpayimana, ikaze cyane ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nyuma yo kumva iyo nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, inkuru yatwohereje ku munsi wa gatandatu ubwo mwari mwatumiye abanyamakuru, hari cyahindutse kuva kuwa gatandatu kugeza uyu munsi mu bijyanye no guhabwa impamvu zatumye igikorwa mwari mwateguye naho mwagombaga kugikorera bihagarara?
Twebwe twakomeje imirimo yo gutunganya gutegura ishyaka ryacu nta rubanza twashoje. Twakomeje gusa kwizera ko bariya bagombaga kuduha serivisi ntibayiduhe bazabidusobanurira imbona nkubone, ariko bitagiye mu rubanza. Ubwo rero nyine twakomeje ubuzima busanzwe, dukomeza kwita ku byo twifuza kugeza ku Banyarwanda tutitaye cyane ku kuba umwe muri abo Banyarwanda yaraduhemukiye.
Nta kuboko kwa leta mubona muri icyo gikorwa?
Nta kimenyetso twigeze tubona, kuko ibyo twakoze byose twakoranye hagati n'abayobora iyo bare, yaba manager na nyiri bare, tutigeze tubona ku buryo ibyerekeye leta. Twari twanyuze mu nzira zabigenewe kujya ku karere no kujya kuri polisi, kandi tunagiye no kureba polisi, baratwakiriye. Gusa ntabwo rwose ibyo twanifuje yuko byabamo, kuko ntabwo bikwiriye, ntabwo twizera, ntitunifuza yuko icyo kimenyetso cyagaragara.
Bwana Mpayimana, kuri uwo munsi wa gatandatu icyo wari ugamije kwari ugushyira ahagaragara gahunda yawe uyereka itangazamakuru, nyuma yuko ushinze ishyaka PPR riharanira iterambere ry'Abanyarwanda. Uburyo ishyaka rishingwa mu Rwanda, ndibaza ko hari amategeko akurikizwa. Ese ishyaka ryawe koko wamaze kuryandikisha ni ishyaka ryatangiye gukora?
Oya, mu by'ukuri iyo gahunda n'abanyamakuru iri mu rwego rwo kumenyekanisha ishingwa ryaryo nk'uko nabimenyesheje abayobozi, ariko kurishakira ibyangombwa ni intambwe ya kabiri ikurikiraho. Ni ukuvuga nk'ijya hamwe na bamwe mu Banyarwanda tugashinga ishyaka, ni ngombwa yuko tubamenyesha, noneho tukazajya noneho gushaka ibyangombwa nyuma. Nibuza nyine ko ishyaka riba ririho rishobora gukoresha amanama y'ishyaka, kandi ishyaka ritarahabwa uburenganzira, ariko kumenyesha abantu ko iryo shyaka ryavutse nicyo byonyine twariho dukora.
Urakora iki kugira ngo ryandikwe ku mugaragaro ritangire rikore ku mugaragaro?
Rigomba kumenyekana rikamenywa, natwe tukaba twisuganya dushyiraho inzego z'ishyaka, twongera umubare w'abarwanashyaka, noneho tukazafata gahunda. Ntabwo ari ibintu byo kwihutisha cyane, ni ibintu mbese turimo dutegura bizagira itariki bikamenyeshwa.
Uru rugendo rwawe rwa politike mu Rwanda warutangiye wiyamamaza nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, aho watsinzwe dore ko wabonye amajwi 0.73%, urongera wiyamamaza nanone nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite uyu mwaka. Niki cyatumye noneho ufata icyemezo cyo gushinga ishyaka aho gukomeza ushakisha kwinjira muri politike uri wowe ku giti cyawe?
Nyine umushinga natangaje ku giti cyanjye abanyarwanda barawushimye, wari umushinga ushingiye ahanini kunoza no gukundisha abaturage umurimo wa politike, kugabanya ubwoba no gusebya umurimo wa politike biranzwe mu Banyarwanda, ugasanga abayobozi badakunzwe cyane abaturage babatinya. Iyo rero gahunda yari ishimwe, niyo mpamvu nifuje ko twayigeraho, nubwo nk'umukandida wigenga nyine ntabishoboye. Noneho kuba mu bamwe bari bashyigikiye bemera ko dukora ishyaka biri muri gahunda inogeye igihugu cyacu, cy'uko gukorera hamwe nasanze bifite amanota kurusha uko umuntu umwe yavuga, nubwo yavuga byinshi kajana, nasanze nyine harimo akantu k'akanego gatoya. Ntibimbuza ariko gukomeza gushyigikira abandi bakandida bigenga bazazana nyuma yanjye, ariko nyine abishyize hamwe baruta umwe.
Mpayimana, abashobora kuvuga ngo impamvu utatowe, impamvu wabonye amajwi make cyane, nuko wenda politiki yawe cyangwa se gahunda yawe itashimwe n'Abanyarwanda, bo wababwira iki?
Ntabwo ari byo kuko u Rwanda icya mbere cyo tugomba buri gihe kurushyira muri gahunda ndende ya demokarasi iri ikura, igomba gukurikira urugendo rugoye. Yewe rero ndazi Abanyarwanda twahuye hirya no hino mu gihugu, ndazi neza ko bayishimye, kandi amajwi yabonetse ntabwo ari make, ni menshi cyane, kuko hari n'igihe isesengura ry'amajwi y'abantu batora mu Rwanda rizagera igihe rikaba ryihariye. Ntihabe gusa ko amajwi ari aya n'aya, ahubwo tunamenye duti ese ni ukubera iki ari aya majwi. Kuko nka kuriya bavuga ngo Mpayimana yabonye amajwi ngo 0.5%, dushobora kuzasanga iyo 0.5% ifite agaciro kanini mu gihe igihugu kizaba gihaye agaciro banyamuke bafite ibitekerezo byiza n'imishinga myiza. Kuko muri Afurika buri gihe ntabwo ari uko abantu benshi cyane bahuriye ku kintu baba bafite ukuri kwa nyako, niyo mpamvu abatoye ari bake, rimwe na rimwe bashobora kuba bafite ukuri gukomeye cyane.
Hanyuma nk'abibaza agashya cyangwa se akarusho ishyaka peperi riharanira iterambere ry'Abanyarwanda rizanye mu kibuga cya politike mu Rwanda, andi mashyaka cyangwa se abandi banyapolitike bataragaragaza ni nk'iki?
Agashya ni ubwigenge bw'ishyaka no guharanira cyane gukorera abaturage.
Ariko amashyaka yandi ashobora kuvuga ko ubwo bwigenge nabo babufite?
Amashyaka muri kino gihugu akenshi ntabwo n'abanyamakuru n'abantu benshi bakunze kubaza bakavuga batese ishyaka ryanyu rivutse riri mu kwaha kw'irihe shyaka riri mu ruhe ruhande ugasanga nyine ubwo rugendo rutaragerwaho ku buryo biri mu gashya twifuza uko abanyarwanda baryisangamo bazi neza yuko bagiye gutanga ibitekerezo byabo aho kugenda bavuga bati uriya muntu agiye kutugurisha uriya muntu yagiranye amasezerano na kanaka urumva ko ako nagashya niko nifuza
ushatse kuvuga ko amwe mu mashyaka yo mu Rwanda abafite aho abogamye cyangwa se uruhande ahagazeho cyangwa se ntiyibona nkaho ari amashyaka yigenga nyako
ntabwo ari je ubivuga niko bivugwa niko bakunze kubaza nicyo gishishikaje abantu kumenya icyo ishyaka PPR cyaricyo murabizi bubahangaha nibwo bwa mbere hari ishyaka twumva yuko ryigenga ryinjiye mu nteko y'abadepite ririya shyaka rya Green Party birashimishije rero haramutse hari n'irindi ariko hari na pesi imbera kuri kuko ayandi mashyaka menshi yakoze bloke imwe n'ishyaka riri ku butegetsi urumva rero yuko kaba ari agashya haramutse haje irindi akaba abaye amashyaka akora mu buryo butandukanye ari menshi
Philippe Mpayimana umuyobozi w'ishyaka PPR riharanira iterambere ry'abanyarwanda guma kuri telefoni reka noneho twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza reka duhere kuri Calixte wiriwe neza Calixte wiriwe
wiriwe neza
uri hehe
ndi mu Kanombe Kigali
ikibazo cyawe
ikintu nifuza kubaza uwo mugabo Alo
turakumva
nifuza kumubaza nk'ishyaka yari ishinzwe tugura yatangira ibiganiro barabyanga afite icyizere cy'uko bazemera kuryandika rikemerwa mu gihugu icyo ni icya mbere icya kabiri nigeze avuga yuko cyabivuga yuko umuntu afata w'icyitegererezo ari perezida kuba Paul Kagame none yashinze ishyaka sinzi niba araza kunsobanura niba rumwe n'ubutegetsi niba bitavuga rumwe n'ubutegetsi yaba umuntu afataho nk'icyitegererezo yarangiza agashinga ishyaka ritavuga rumwe nayo birashoboka
urakoze Calixte kuri ibyo bibazo byawe mu kanya Bwana Mpayimana araguha ibisubizo reka dufate na Pio wiriwe neza Pio uranyumva
yego ndakumva
uri hehe
mu Rwanda
ikibazo cyawe
agira ngo mubaze ese ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bufatwa nk'inkingi ya mbere muri Afurika batangiye no kubigaragarizwa batora kuyobora OEF ese we yarabanenge
urakoze Pio Bwana Philippe Mpayimana ibyo bibazo byawo bakunzi babiri hanyuma tuze kongera gufata irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi rya Amerika uhere kuri Calixte wakubaje icyizere ufite cy'uko ishyaka ryawe rizemerwa hanyuma ngo wigeze kuvuga ko mu bantu ufataho nk'icyitegererezo Perezida Paul Kagame abarimo ngwese waba ugiye gushinga ishyaka rivuga rumwe nawe cyangwa se ritavuga rumwe nawe
murakoze ibibazo ni byiza icya mbere cyerekeye iriya nama n'abanyamakuru yari iteganijwe ku wa gatandatu nabamenyesha ko ntabwo nabujijwe gukoresha iyo nama nahemukiwe na nyirakabari ntabwo rero nabujijwe mu gihugu uburenganzira bwo gukoresha n'abanyamakuru burahari ntabwo ari ubwa mbere nkoresha inama n'abanyamakuru nta mpungenge rero binteye ni jyewe gusa ubutaha nzajya menya guhitamo neza umunyarwanda w'inyangamugayo udahemuka abanyarwanda bari ku isi bose bumve ko ntabwo nabujijwe gukoresha inama n'abanyamakuru narabangamiwe urwego nabangamiweho nyine birumvikana abantu baribaza batari ko leta nta ruhare bifitemo nta perereza rihagije nakoze ryatuma nsura iki kibazo ariko kugeza ubu ibyo nzi ni uko bigarukira ku bushake nganyira kabari wahisemo kuntaba mu nama nuko rero ikibazo cya kabiri muravuga muti ko nizeye gute ko nizemerwa amategeko agenga amashyaka arasobanutse amananiza nizeye ko atazaba menshi tuzagerageza gukurikiza amategeko y'igihugu ndetse na biriya byambayeho byatubayeho ejobundi bizatubera isomo kugeza ubu ntabwo abanyarwanda bakunze kwishyira hamwe ngo bakore amashyaka mashyashya kuko nyine amashyaka hari abenshi bayibonamo ariko icyo nabonye ni uko hari abandi benshi cyane batayarimo benshi cyane bariho biyandikisha igihe rero abantu bazaba bamaze kuba benshi bagwije umubare usabwa nta kuntu igihugu kitazatwemerera icyo itegeko riduha uburenganzira nayo ikibazo cya gatatu undi yabajije rwose nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ni umuntu ufite ubushishozi bwe ku giti cye akanagira n'ubuyobozi abantu benshi bariho bigiraho kumwigiraho rero ntibivuga gusa ko umuntu ajya mu ishyaka rye nkunze kuvuga ko ishyaka ryunguka abantu rikunguka abahanga iyo ribuze abantu ricika intege niyo mpamvu mbere yo kureba hari ibintu bibiri tureba tugahitamo niba rero dushobora kumwigiraho mu bintu byinshi byiza ntabwo twatinya kubivuga ngo ni uko tutari muri iryo shyaka ikindi cya kabiri burya kujya mu ishyaka runaka bigira inzira bicamo bigira imishyikirano abantu bacamo abayobora amashyaka baraganira bakareba niba bahuza inzira niba rero tutaragira ibyo biganiro tuvuge yenda ko bizaba nibiba ngombwa icyo nzi ni uko ntabwo dushingira ishyaka kunenga cyangwa kurwanya andi mashyaka harimo n'ishyaka riri ku butegetsi turashingira ishyaka rishya PPR kuzuza no gukorera abanyarwanda ku byo tubona bitarakorwa murabizi ko mu gihugu ntabwo ibintu byose bikoze hariho bimwe bazakora ejo ibyo ntitubizi niba babikora ejo ariko ibyo bitarakorwa uyu munsi tubifitemo ijambo kandi hari n'ibindi bikorwa nabi buri gihe mujya mubyumva ko hari abayobozi birukanwa bakoze nabi abo baba ariko niba ishyaka rishya rivutse hari ibibazo bizakemuka neza kandi vuba kurushaho naho ikibazo kijyana gitanga urugero n'imikorere myiza y'igihugu cyacu ngo baba bashaka kuvuga ishyaka riri ku butegetsi ntabwo byabuza abishyira hamwe kugira ngo batange umusanzu wabo kwishyira hamwe ngo ni uko tumeze neza duhagaze neza navuze nyine ko guhagarara neza ntibivuze ko ejo abantu badashobora gusubira inyuma ishyaka rero niba rizaba rihari rikanuye amaso ku bibazo bivuka buri munsi bizaba inyungu ku banyarwanda
urakoze cyane bwana Philippe Mpayimana dufate irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi rya Amerika hari Emmanuel Wirweneza Emmanuel uranyumva uri hehe
ndi kukumva
uri hehe Emmanuel
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe kandi ugerageze ugabanye radio cyangwa se telefone aho urimo kumvira ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nabazaga ngo ese bishobora gukemuka ute cyangwa se bishobora kuba ute ibyo bintu byose mba ndi kumva
subiramo icyo kibazo cyawe ntabwo tukumvise
nabazaga ngo ibyo byose bibaho kubera iki ese bishobora gukemuka ute habaye hari izindi mbogamizi ku bandi bantu
urakoze Emmanuel bwana Philippe Mpayimana Emmanuel agarutse kubijyanye n'izo mbogamizi ushobora kuba warahuye nazo ese agira ati wowe wabona ibyo byakemuka gute n'iki gikwiye gukorwa kugira ngo ibibazo wahuye nabyo bitazongera
ni kibazo kiza ni kibazo gisaba gusesengura neza imibereho y'abanyarwanda ukwayo n'imitegekere yabo y'igihugu ukwayo jyewe rero kiriya kigira mbogamizi twabayeho zishyira ku rwego rw'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda aho abantu bamwe tuvuge niba bumva uri mu ishyaka runaka noneho undi muntu akaza avuga ati jyewe ngiye kugirana inama n'abanyamakuru turi buvuge ibijyana n'ishyaka ritari iryawe noneho nubwo rero waba wari usanzwe uri umukiriya w'aho hantu akaba yakubangamira avuga ati oya jyana ibyo kuko bitajyana n'ishyaka ryanjye urumva ko ni ku kibazo cy'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda aho abantu tugomba koroherana tukamenya yuko abantu bagira ibitekerezo bitandukanye bagira amoko atandukanye bagira imishinga itandukanye bagira imyumvire itandukanye ni irindi somo rero kuko unagereranije n'aho u Rwanda ruvuye ntabwo byari bikwiye ndakeka rero ko dushingiye ku mateka tuvuyemo korohera abantu mutavuga rumwe mudaturuka hamwe mudafite ubwoko bumwe mudafite ishyaka rimwe byagombye kuzagira urugero mu gihugu cyacu bityo ntibizongere kubaho
urakoze bwana Mpayimana hari n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa François Ndayiziga kuri we aragira ati ngo ni ukuvuga ko ari intumbero isa niharaye muri ako karere yo gushaka kunumya abantu kubera ibyiyumviro byabo agatanga urugero rwa Rwigara akibaza niba ibyo urimo kunyuramo bitaganisha aho abandi banyapolitike barimo Diane Rwigara ndetse na Ingabire Victoire banyuze
ntabwo nakwiyemera ngo nirarire buri muntu wese abona bwira bugacya nta twese turi ku nzira abantu kuri noti uwo ibintu bigwiririyeho bidashimishije ntabwo yavuga ngo niwe urusha ubuswa cyangwa se uto bitaragwaho ngo avuge ngo niwe urusha ubwenge wo byaguyeho gusa twebwe icyo tuzitondera mu murongo wa politike w'ishyaka ryacu ari nawo nsanga ngwe nk'umukandida wigenga ni uko umunyapolitike adacira urubanza ayandi mashyaka igihe rero tuzavuga ibintu uko tubibona tudashoye urubanza si tubona ukuntu abandi bazarudushoraho kwigereranya rero n'ibyo byago bigwirira abandi birumvikana ko biraduhangayikishije cyane cyane ko tugomba kubavugira hari amakosa yakozwe mu mikorere yabo bakayemera bakayasaba imbabazi haba ari naho ababacirira imanza bakabya bagira nk'ibyo birengagiza bihwanye n'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda nabo bakabyitaho mu kubacira imanza ariko twebwe ku bwacu tuzagerageza gukora uko dushoboye kugira ngo dukore politike itazana imanza keretse abazituzanaho kuko ibyo ntitwabyirinda
Bwana Mpayimana kuva utangiye politike tuvuge guhera mu mwaka w'2017 niki cyagutunguye cyane
yewe ibitungura ni byinshi ariko icyiza nuko nayitangiye atari ubwa mbere nyitekerejeho ni ubwa mbere ahubwo nari mbivuze ahagaragara u Rwanda rero najemo nari nduzi kuva kera ruba urabona jenoside yakorewe abatutsi ndi mu Rwanda nzi aho byaturutse nzi ukuntu ubutegetsi bubi bwatangiye gukora nabi nzi n'uko ubutegetsi buriho inzira bwanyuzemo noneho nzi rero n'icyo abanyarwanda bifuza kugeraho ndi umwe rero muri abo banyarwanda bazi byinshi ku byabereye mu Rwanda si nta kintu navuga kintungura kuko ibintu byose biriho bibaho ubu ngubu n'ibimbaho byose byinjira muri ayo mateka turimo icyiza ni uko ntavutse ejo nkaba izo leta zose mwumva n'izo kuntu zakoze ku buryo kuri icyo gisubizo nta kintu nabona mvuga kintunguye ndifuza ko ahubwo ibyo nifuza ku igihugu cyacu cyageraho byazaba ari byo bintungura nkabona biratunganye nkabona birakunze.
Hanyuma isomo wakuye muri urwo rugendo cyane cyane aho wagiye wiyamamaza nk'umukandida wigenga ni nkirihe yatumye ufata icyemezo cyo gushinga ishyaka ukiyemeza ko utazongera kwiyamamaza nk'umukandida wigenga?
Isomo ni inama ndetse twagiye tunagirwa n'inama n'abayobozi tubaza ibibazo tuvuga dutese ko abakandida bigenga barushijeho kudahabwa ingufu kudahabwa amahirwe twabonanye n'abayobozi bose nyuma y'amatora ndetse na Sena y'u Rwanda yaradutumiye turi abakandida bigenga badusobanurira ukuntu babibona. Dusanga burya mu Banyarwanda nubwo umuntu bamushima ibyo avuga byiza birushaho kuba byiza iyo avuga ati nabiteguranye na kanaka n'undi muntu mu rwego rw'ishyaka. Ibyo rero biri mu masomo akomeye cyane nabonye. Nubwo ishyaka ritarakomera ngo ryemerwe ariko nirigerwaho niho ndavuga nti isomo nabonye ndibyaje umusaruro.
Uziko ubwo wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda hari ibintu byinshi byagiye bikwandikwaho ndetse bamwe bakavuga ko ngo ushobora kuba waremerewe guhatanira uwo mwanya kugira ngo u Rwanda rugaragare nk'aho rwemerera abantu bose kwiyamamaza. Ibyo nziko wabibonye babivuze kenshi, ubivuga hiki?
Waharanira ku Rwanda rugira isura nziza ndakeka ko nta kosa yabakoze, ariko bavuga ko hari ikiguzi nabiherewe cyangwa se hari ahandi byaturutse baribeshya ntaho bazi kuko byaturutse mu mutima wanjye mu mutima nama. Ni ukuvuga ko birakwiye ko buri munyarwanda wese yaharanira ku Rwanda ruvugwa neza, naho kuvuga ko hari ikiguzi cyangwa se hari aho natumijwe oya byo ni ibinyoma. Bazasesengure aho icyo gitekerezo cyo kwiyamamaza cyaturutse. Nabaga mu Faransa, ntabwo nabaga mu Rwanda ngo mbonane n'abayobozi. Kandi amanama yabiteguye yose natumiyemo Abanyarwanda, ahubwo Abanyarwanda baritinya cyane bakaba bafite umuco wo guhimba ibintu bakanga ukuri wabatumira mu nama ngo muganire ku mushinga, bakihimbira ko wowe hari undi muntu uri gukorera kandi bari basanzwe bakuzi. Ubwo rero urumva rwose ko ni ikibazo kiri ndetse no mu byo nifuza ko cyazakemuka tukajya kwizerana tukamenya ibyo tuganiriye n'ibyo tuvuze aho guhimbirana Abanyarwanda n'abandi.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Ernest wiriwe neza. Ernest uranyumva?
Yenda bumva.
Uri hehe?
Mu Rwanda Kigali.
Ikibazo cyawe?
Nagira ngo mumbarize. Kugeza isaha abanyamuryango yaba yaramaze kubona. Ikindi cya kabiri, imbaraga yazakoresha kugira ngo nibura nawe abashe kugira abanyamuryango nk'abandi andi mashyaka afite.
Urakoze cyane Ernest. Bwana Mpayimana, ibibazo bya Ernest.
Nacyumvise ikibazo ariko kuri uno munota nta mubare twatangaza. Icy'ingenzi ni uko barahari abanyamuryango kandi baracyakomeza kwiyandikisha. Igihe tuzaba tumaze kubona umubare uhagije, cya gihe uvuga uti aba bantu bari mu gihugu hose mu turere twose turimo abantu bahagije ku buryo niba mbatumije Kigali umubare nsabwa nibura uzaboneka, icyo gihe niho tuzabibatangariza. Naho kubyerekeye iby'ingufu ntegereje gukoresha, no kuvugisha ukuri gusa no gufata umuntu bishaka uvuga ati nanjye koko ndifuza gutanga umusanzu wanjye nkajya ngira icyo mvuga ku bibazo by'u Rwanda. Ni ingufu zo gutumanaho gusa zo kugira ngo abantu babimenye ibyo turiho dukora batwihamagarire, niko tuzakomeza gukora. Indi ngufu ya strategy y'ishyaka ni uko
hazabamo utunama twinshi turenga nka 20 aho ikibazo cy'ubuzima bw'abanyarwanda kizaba gifite abantu bafite uko bakireba bafite uko bagikurikirana ku buryo buri munyarwanda wese uzageza mu ishyaka azaba ashimishijwe no kugira uruhare rwo gutanga umusanzu mu mibereho y'abanyarwanda.
Bwana Philippe Mpayimana, ukurikije ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017, ishyaka riri ku butegetsi n'amashyaka ryari rifatanije naryo nayo babonye amajwi hafi 98%. Wowe waje ku mwanya wa kabiri ubona 0.73%. Iyo urebye icyo kinyuranyo ukareba ejo hazaza ha politike y'u Rwanda, ubona icyo kinyuranyo kizagenda kigabanuka, icyizere mufite kingana gute?
Icyizere kizagenda kiyongera uko abanyarwanda bazagenda barushaho kwizerana, bakaba bavuga bati uriya muntu uyamamaza nawe ni umunyarwanda, turumva ibyo yavuze nabyo bifite akamaro. Kubera ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera igabana ry'ubutegetsi ifatanya ry'abayobora, icyo cyizere cyonyine kirahagije kugira ngo dukomeze urugendo. Naho iby'imibare twagiye twumva abanyarwanda benshi bamwe batubwira bati twatoye ariko nuko twifuzaga ko akarere kacu cyangwa se umudugudu wacu utazavugwa yuko utagize 100%. Urumva yuko ibyo bintu by'100% nibigenda biva mu myemerere y'abanyarwanda, bakamenya ko hagomba kuba kwizerana, abantu bagahatana kugira ngo bubake igihugu bose hamwe, icyo gihe niho amajwi azagenda azamuka, bakumva neza yuko utoye undi muntu udashyirenye igihugu, icyo gihe bizaba bimeze neza.
Icyo kibazo kirahari rero cyuko hari abatora kubera ubwoba bwo kwanga ko bigaragara ko batoye nabi cyangwa se batoye neza.
Urebye si ubwoba ni ukurwana ishyaka, ariko burya iyo urwana ishyaka ukaba wakwirengagiza ikikurimo, tuvuge ukumva washimye ni nk'urugero yenda tuvuge uri yenda nk'umwarimu ukaba wifuza yuko umushahara wawe uzamuka, ukumva umukandida arakubwira ati twebwe tuzashyiraho politike ituma imishahara izamuka, icyo gihe ufite uburenganzira bwo gutora aho hantu hagufitiye inyungu. Ariko niba noneho mu myemerere umuntu azareba abandi akavuga ati mu gace kacu nibasanga yarigiye watoye ibi n'ibi bizaba bimeze nabi kuri jye, ku rugo rwanjye, ku bana banjye, aho ngaho nicyo nifuza ko kigenda gihinduka kigabanuka, icyo gihe noneho amajwi akazagenda arushaho kugira agaciro.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Remo, wiriwe neza. Remo uranyo
karame, mwiriwe neza.
Yego,
ambugiye ibintu nanjye kumubaza se iki kibazo cyo kuvuga ngo ishaka rimwe ryatoye 100%, banze ko ngo akarere kamwe umudirenge umwe ngo watoye ngo 80%, ngo bo barashaka 100%. Ese ibyo bintu zabirwanya gute cyangwa zabikemura gute ko aba benshi biyemeje iyo ntego?
Urakoze Remo. Bwana Mpayimana,
ukuntu nzabirwanya ni tugira Imana ishyaka rikemerwa, abamwe mu banyarwanda bazaba baririmo bakazajya batanga ibibazo kuri buri kibazo kihangayikishije abanyarwanda, nta kuntu abanyarwanda bahangayikishijwe n'icyo kibazo batazatora uwo muntu uzaba washyize ikibazo cyabo imbere. Uwavuga ko ibibazo hari ibibazo byinshi cyane bitarakemuka, bimwe bizajya bivuka ibindi bikemuka havuka ibindi, uwavuga ko ibibazo byashize uwo nguwo yaba abeshye. Niyo mpamvu niba rizabira inyamwuga rikakorera abaturage koko rikita kuri ibyo bibazo bikashyirwa ahagaragara, icyo gihe niko n'amatora azagenda arushaho gusukurwa, abantu bakayahagararaho bakavuga bati twitoreye umuntu uriho uvuga ibintu byacu, umuntu uriho utugirira akamaro. Byose ndifuza cyakoza ko bizaba muri rya terambere bijyana na demokarasi bidahubuka, kuko
ibiba byose burya bya bifite impamvu niyo mpamvu dufite igihe cyo kubitegura kugira ngo abanyarwanda bazarushaho kunongerwa n'amahitamo baba bakoze.
Nk'ibintu bitatu by'ingenzi uzashyira imbere cyane kurusha ibindi ni nk'ibi.
Icya mbere ni uguharanira isaranganyamutungo niya gahunda yo kugira ngo nk'imisahara miremire igabanuke iyo hasi cyane izamuke. Ni kwa kundi gushyiraho za gahunda zo kugira ngo ibyiciro by'ubudehe cyakoze iyo ni gahunda isanzweho ya leta, ntabwo ari twayiharira ishyaka ryonyine ariko binyure abaturage. Noneho ni ukuvuga ko ishyaka rizashyira amaso cyane ku buryo abaturage bagabanije mu byiciro kugira ngo bibanyure. Bo indi gahunda rero ni yo gutinyura abanyarwanda kuko hari urubyiruko, hari n'abantu benshi cyane nyine bavuga bati ni byiza koko kuba duhaye ya mbere tugakurikira natwe tukayinjira mu murimo wa politiki. Iyo nayo ni inkunga. Indi rero ya gatatu ni bya bindi by'abanyarwanda bari hanze n'abari mu gihugu badacana uwaka. Abanyarwanda bakiri mu mahanga bareba igihugu ko gihora gitera imbere ariko bagahora mu nzira za kera cyane zo kwigira intagondwa. Nzagerageza ku buryo ibibahangayikishije byumvikana nkabitega amatwi no mu gihugu bakamenya rwose ko abanyarwanda bari hanze bafite uburyo bwabo bwo gukunda igihugu. Ni intera mbona itaragerwaho kandi nzi ko ari benshi. Ibyo biri mu bizaduhangayikisha.
Uri muri abo banyarwanda babaga hanze y'igihugu, wowe ukiba hanze y'igihugu ibintu wabibona gute? Ubona ikibazo gituma wenda abo banyarwanda batabona ibintu kimwe n'abanyarwanda bari mu gihugu, ibibazo bihari ni ibi?
Ikibazo kiri hanze gikomeye cyane ni cyo kumva yuko iyo umuntu ageze hanze aba ageze yawagira ngo avuye ku isi ageze ku kwezi. Icyo nivuga ni uko yazaga umuntu uri hanze yakumva ko tukiri ku isi imwe, kuko nkanjye navuye hanze ngiye mu gihugu gutangira imirimo ya politiki, abantu benshi bahita bakeka baravuga bati mu gihugu bamuguze nta kiruho hanze. Ariko kuko nkomeza no gukunda hanze kandi nkanagaruka mu gihugu, nzakomeza guharanira kugira ngo mbumbe ko gukorera politiki mu gihugu ari byo byonyine byemewe n'amategeko, ari byo bishobora byonyine kuzatuma ibyo bifuza byumvikana.
Hanyuma se hari icyo wari watangira gukora kugira ngo uhuze izo mpande zombi, dore ko nk'uko wabyivugiye wabaye hanze ubu ngubu uba mu Rwanda ufite ikibazo cy'uko abantu batabona ibintu kimwe, umusanzu wawe ni uwuhe?
Nzakomeza no kuba hanze mfiteyo umuryango, mfiteyo n'imishinga. Ishyaka ryacu hari n'amashyaka yo mu Rwanda yatangiye kugira amashami hanze, nabyo rizihutira kugira ishami hanze. Noneho ku buryo nyine nabo babishaka twagirana ibiganiro ku buryo ukuri dufite bazarushaho kukumva, noneho tukaba twaba irembo ryaho mu bishobozi.
Reka dufate abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ezekiel wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane ni intererano njye nashaka kuvuga. Nshaka kuvuga ati kubona yari imbere gushinga ishyaka yaragize neza kabisa. Ino mu Rwanda ndumva bamwemera cyane, je ku isanzwe nsanzwe ndi Umurundi. Barashima ibyiyumviro byiwe kubera aratanga ibyiyumviro bijya ku banyagihugu, kubakura ku misoro, kunganisha imishahara. Ashoboye hakabijogo ca ishakaje rwose biteye imbere cyane rwose. Kubera hajya yari yariyumviriye kugira kuba yigenga buriya n'abandi dufate, hariho abaca biyumvira ati ariko yiyumvira ku giti ciwe, mugabo yashinze ishyaka n'abo bandi bamushyigikiye barashobora nabo gushyigikira bakatwagwa. bagatwara ari nkajanye mu makomisha mu midugudu gutyo niko nabivuga
hari ikibazo ufite
oya nta kibazo kabisa nari mfite nashaka kumushimira gusa ko narimbiriye gushinga icyo shaka
urakoze cyane bwana
nanjye ndamushimiye cyane umuturanyi kandi ndamushimiye cyane mbese by'umwihariko
urakoze bwana Mpayimana reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Jean Bosco wiriwe Jean Bosco uranyumva
ego
uri hehe
ndi mu Burundi
ikibazo cyawe
sinakurikiranye neza ikiganiro ngira ngo mpa umuco mutonya ko twari mu ishuri
turimo turavugana n'umunyapolitike Philippe Mpayimana wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda akaba aherutse gushinga ishyaka
ego nagomba kubaza gatonya je historia iko nditegereza muri ibi bihugu byacu hariho uko mwene umenga gushyiraho imigambwe mishasha ni nko kugomba guharana n'ababa basanzwe batwara mu kugira ngo habe gushyikira ubutegetsi byoroshe mugabo atakwerekana ikintu kizovamo kiboneka kizotuma kumbure igihugu kinaka kigomba gitwagwa kizotera imbere kukaba guharana gusa kugira ngo habe gushika ku butegetsi mugabo ntihaboneke ikivamwo mu bihe baba bashikiriye ubutegetsi none uyu nawe arafise itariki araza na gishasha kizotuma kumbure aho ubwo Rwanda rugeze canke n'ibi bihugu byacu byo muri Afrika biriko biratwagwa uko bitwagwa zizotera imbere nicho nagomba kubaza murakoze
urakoze cyane bwana Mpayimana ikibazo uracyumvishije
ni ikibazo cy'ubunyabwenge cyane nacyumvise kirakomeye ariko twarakizirikanye niyo mpamvu ishyaka tutarishinganye uburakari bwo kuvuga ngo turashaka gushikuza ubutegetsi ababufite twarishinganye imigambi yo kugira ngo habe impinduka mu mibereho n'imibanire y'abanyarwanda uko rero buzagenda bwira bucya tuzajya tubona impinduka zigenda ziba mu mibanire tubone ko abantu barushaho kwakirana gushyikirana kwizerana niho noneho igihe tuzagera ku buyobozi bwo hejuru icyo gihe n'ikiba kibaye ibyo yavugaga ngo ntabwo abantu babona icy'amashyaka mashyashya azana ikintu cya mbere nyine ishyaka rishyashya rizana niba rishoboye kugera kuri urwo rwego rwo kugera ku butegetsi biba byakunze icyo riba ryahereyeho
urakoze cyane hari undi mukunzi w'ijwi rya Amerika batwandikiye nawe yibaza ngo aho uhagaze ku bijyanye n'abanyapolitike bagiye bafungwa bazira ibitekerezo byabo ngo bivuga iki
ndaba baramangayikishije nk'abagenzi banjye abenshi twagiye duhura ariko ikishimishije hariho bamwe barekuwe abagikurikiranywe nabo buri gihe nsaba mu migabo n'imigambi yacu ku bucamanza bw'igihugu bwarushaho kwigenga igihe buzaca urubanza kuko hatagaragara mu kuboko kwa leta icyo buzaca tuzabyakira ikindi gusa nabivugaho ni uko muri Afurika turacyafite urugendo rurerure rwo kwiga uburyo bwo gukora politiki ituma mbese tudahangana n'uwo dushaka guhindura ubwo ni ukuvuga ko ni mu buryo bubiri uwo dushaka guhindura tuvuge ubutegetsi buba buriho icya mbere njyewe yuko nta mpinduka zizaba muri Afurika ndetse no mu isi hose zitagizwemo uruhare n'amashyaka aba ari ku butegetsi ayo mashyaka yari ku butegetsi gushyikirana nayo no kubahana ntabwo babivuze yuko umunyapolitiki abuze uburenganzira abuze ubwigenge icya kabiri ni uko ari amashyaka wa mugani aba ari ku butegetsi cyangwa se ubutegetsi muri rusange uburyo areba uwo munyapolitike uburiho uharanira impinduka bwarushaho
koroshya mukarushaho koroshya kuko kwinjira muri politike ni nko kutangira mu ishuri iyo rero umuntu agiye mu ishuri ry'ikibura mwaka ugahita umubuza guhumuka ataranagera no mu yabanza ngo agere mu yisumbuye urumva yuko izo manza zose ziba gesaba yuko zazirikana ibyo byose hakabamo guca inkoni zamba no gushyira abanyapolitiki bacu muri Afurika mu mashuri.
Ariko Bwana Mpayimana, kenshi leta ivuga ko abo banyapolitike baba badafunzwe kubera ibitekerezo byabo ahubwo ko ngo baba bakoze ibyaha, niko kenshi leta ivuga.
Nibyo nabyo kuko icyaha buri gihe mbere yuko kiburanishwa kibanza kwitwa izina, kikitwa izina, iryo zina niryo riba ruhamwa, niryo riba rizwi. Ibinyamakuru mpuzamahanga kenshi n'abanyamahanga bakunze gukoresha ijambo ry'uko abantu bose ari imfungwa za politike. Igihe rero umuntu ari haburana icyaha kizwi kigaragara kitari mu rwego rwa politike, byo birumvikana ko aba akwiye kubyemera yuko atari icyaha cya politike. Gusa iyo gifitanye isano, tuvuge niba nkuriya ndavugwa uriya mu mwari yariho aharanira gutanga kandidatire, nubwo amakosa bamurega ari amakosa ashobora kugaragara mu gitabo cy'amategeko, batateganije ko ayo makosa azakorwa n'umunyapolitike, nta kuntu twahakana yuko ari umunyapolitike. Niyo mpamvu kumucira inkoni izamba, cyane cyane iyo nzira yo kuba ari politike ariho ashaka gukorera abanyarwanda byihariye, ni ibyaha bitandukanye n'ibindi byose. Ntabwo umuntu wakwiba amajwi ashaka ariho mu matora akiba amajwi, icyo cyaha cyaba ari icyaha cya politiki, yagihanirwa. None akaba ari umuntu uhanira icyaha cya politiki, ariko uwibye ihene bose baba bibye, urumva ko ntabwo uwo wundi ntabwo aba ari umunyapolitiki. Niyo mpamvu gusa nyine nabyo tujye tubyemera, uwashyizeho igitabo cy'amategeko ahana iyo amaze kuvuga yuko ashaka guhanira umuntu icyaha kisanzwe cyanditswe kititwaga icya politike, ntitwamuburanye.
Hanyuma hari undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika, Eric Amina, nawe watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati, peperi ni iki ije gukora FPR itakoze?
Icyo ni ikibazo gikomeye, nanjye gikomeye cyoroshye kuko bakunze kukibaza abantu. Ni nk'uko nanjye nababaza nti ese ibibazo byose byarakemutse, nta kibazo na kimwe kihari mu Banyarwanda, ariko nongeraho nkavuga nti nubwo byaba bimeze neza gute, hagomba no kubaho n'ishyaka riharanira yuko bidasenyuka, kuko isi yose uko ibayeho turabizi ibintu tubona ari byiza uyu munsi ejo bigatungura, kandi iyo umuntu abirimo ubiri hanze arabibona neza kumurusha. Niyo mpamvu ihinduranya ry'ubutegetsi ari ngombwa cyane, abo bose bibwira yuko nta kindi kintu cyaruta ibiriho, bajye bazirikana yuko igihe hazaba impinduka mu Rwanda ibiriho byiza bizarushaho kuba byiza cyane.
Ariko kuri wowe icyo ushobora kubona kitagenda neza warushaho gushimangira ko gikorwa neza ni nk'iki?
Nagiye nshintunga agatoki uburyo za politike zaba iz'ubuhinzi zaba n'iza demokarasi, abaturage nifuza ko barushaho kugira ingufu mu kwishyiriraho ibyemezo, kwishyiriraho ibiciro. Urumva ko uko bimeze umuntu ubireba niba abifitemo uruhare yibwira yuko binoze, ariko hajemo n'abandi bantu barimo twebwe natwe tukabishyiramo uruhare, bazabona ko hari ubundi buryo bwo kubinoza bikamera neza. Navuga tuvuge nk'ibiciro byinshi bishyirwaho, ntabwo akenshi umuturage wo mu Rwanda byishimiye mu byerekeye ubuhinzi bw'umuceri, ubuhinzi bw'ibirayi, ubuhinzi bwa bw'ibigori bura buhinzi bwinshi bw'inakwita bwabaye ubw'inganda abaturage benshi baravuga ngo barahagarariwe ariko turivuza twebwe kuzarushaho kubaha gutuma biyumvamo neza ko bahagarariwe aho guhararirwa gusa n'amakoperative amakoperative nifuza ko tuzifuza yuko aba ishyirahamwe ry'abahinzi aho kugira ngo abe amashyirahamwe ameze nk'aho ari amakampani aba yitambitse hagati y'umuhinzi n'umuguzi.
Urakoze Bwana Mpayimana, reka dufate abakunzi b'ijwi rya Amerika babiri ba nyuma hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro. Gaspari wirwe,
yego mwiriwe neza,
ikibazo cyawe?
No, ikibazo nagomba maze gusa umutumire none nihitandukanyo we azobazanye abanyarwanda bavuga yuko bashaka kumwizigira risumba yuko ubutegetsi buriho ubugubu buzanira abanyarwanda.
Urakoze cyane. Reka dufate na Jean Long wirwe.
Neza,
uri hehe?
Ubungubu merereye Indera muri Kigali ahantu bita ku Mukuyu.
Ikibazo cyawe masegonda make cyane.
Ikibazo cyanjye nabaza Muhayimana, twabonye ko amaze kwiyamamaza ku nshuro ebyiri nk'umukandida wigenga, none kuba yashinga ishyaka wenda n'izo nzira zo kugira ngo nawe azashobore kuba yayobora.
Urakoze cyane.
Ikindi kibazo namubaza, none nimba ishyaka ryiwe ritemewe yazabyitwara mate?
Urakoze cyane. Bwana Mpayimana, tunasoza ikiganiro. Ikibazo cya Gaspari ndibaza ko bagisubije kenshi, subizinga ibyo ngibyo bya Jean Long magambo magufi cyane.
Ye ni cya Gaspari kumbaza ngo icyo ntandukaniyeho n'ubutegetsi, nagisubiramo kugira ngo abantu babyumve neza. Ntago dushingisha akagutandukana n'ubutegetsi, dushingisha ka kubwunganira kugira ngo iterambere ridasubira inyuma. Igihugu cyacu gihagaze neza mu nzego nyinshi, ariko ibibazo bigenda bivuka buri munsi bitandukanye n'ibyari biriho. Noneho ku byerekeye by'uwo muvandimwe ubaza ati ishyaka rize, ntangire kuri kira arangirije ngo niritemerwa nzabigenza nte, namubwira ko nizeye ko kizemerwa. Icyo nsimbutse mu kinyuze
nta mwanya munini dusigaje bwana Philippe Mpayimana, nagira ngo ngushimire cyane gusa masegonda 30 ubutumwa bwanyuma.
Ubutumwa bwanyuma ni ukubashimira abo bose bumva ijwi rya Amerika, namwe bwanyu mwaduhaye ijambo, hanyuma nkaba nifuriza u Rwanda kujya imbere. Ikindi nanone nkaba ishyaka PPR ari urwego ari indi ntambwe nifuza gutera muri politike, aho abanyarwanda nifuza ko bareba abanyarwanda bashyize hamwe. Ibibazo byinshi nagenda bibazwa nk'umukandida wigenga, ariko mu minsi iri imbere ndetse sinifuza gukomeza ndi Mpayimana mwanya w'ishyaka PPR, nzanafata yenda n'imyanya y'ubuyobozi iciriritse kugeza igihe ishyaka rikomera. Ibyo biri mu byo nifuza kugeraho. Noneho bizaba ari ishyaka rigizwe n'abanyarwanda ubwabo, noneho mbonemo nanjye umwanya wo gutanga umusanzu nk'uko nashoboraga kujya mu rindi shyaka ryari risanzwe, ubwo nirivuka rigakomera aribonamo umwanya bizaba ari byiza cyane.
Philippe Mpayimana, wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ukabuherutse gushinga ishyaka PPR riharanira iterambere ry'abanyarwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Nanjye nabashimiye, murakoze.
Urakoze. Nshimire mwebwe nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fasil Gebeyeho na Geoffrey Mutagoma bamfashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema, tubararike mu kanya amakuru avunaguye avugwa mu karere mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Turashimiye mugenzi wacu Edi Gwema ku kiganiro muri Sanga.